indumiso nombulelo kuyo inkosi. Ndingomnye wabo ekumele basebenzise elona xesha. Impela veki epheleleyo bendiphakwe impuma Germany. Impela veki elandelayo uThixo evumanza base-Austria. Ngoku kuleni impela veki ndilapha. Kwaye kwiveki ezimbini ezizayo ndiza kuba se-Switzerland. Kakhulu xa ifika impela veki, usoloko ucinga malunga nemihlangano. Malunga namathuba okuva ilizwi lenkosi. Kwaye ayikho into engcono emhlabeni kwikholwa ngaphezu kokuza phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo. Nintsho nento ibithethiwe nokuba kukufunda kwelizwi, nokuba kukubhekiselwa kwinto epha kwintshumayelo. Inamandla kakhulu, inento eyithethayo kakhulu, cace kakhulu inyaniso. Kwaye xa uyiva umnqweno ngokukhawuleza uye uvuke uthi, Nkosi, makube njalo, makwenzeke kuthi ngendlela obunayo ngayo engqondweni xa wanika izithembiso wathetha ngazo. Bendilindele ngokupheleleyo ukuba ndizawuba sesingcwabeni eDissendorf izolo, kodwa akukhange kusebenze ngolo hlobo. Uye wangcwatywa ngomvulo ngentsimbi yethoba. Kwaye siyathemba umzane uRus uyakwazi ukuba phaya nabanye benu abakwaziyo ukuyofika. Ngalonke ixesha abantu bayekhaya, nokuba ngamakholwa omelele anjani, kubuhlungu kwesinye isandla, kodwa kwesinye isandla siyazi abafuni ukubuya. Alikho ikholwa elakhe lafuna ukubuya. Unoyo lowo ugcinileyo umsebenzi walugcina ukholo, wawuzama umzamo, emva koko uya kuhamba yokuba nenkosi. Emva koko konke sinesithembiso esibhekisela kuwo wonke umntu, abo babize egameni lenkosi. Nokuba yiyure yokuya ekhaya, inkosi ithe, inene, inene ndithi kuni, namhla uya kuba nam eparadisi. Kwaye la ingomazwi alambathayo ezizinyaniso ezingcwele wonke umntu angabalela kuzo. Kakhe kakhe kunintsi okunothethwa malunga noko sikufundileyo, kodwa ndicinga uba isichaphazela sonke ngokulinganayo ukuba asiyi kuba ngabaphulaphuli kuphela belizwi, kodwa ukuba uThixo asenze abenzi belizwi. Xa umqolo ubufundiwe, wathunyelelwa oku uMoya oyingcwele ukuze uThixo aqhubeke asebenze ngalo ibandla njengoko wenje njalo kuKristu. La mazwi nje kwaye into le esithe sayibonakalisa amatyela amanintsi, ibandla lenkosi ayiso sakhiwo esifileyo, ayonto ekumele ijongwe, kodwa lilungu eliphilileyo, umzimba wenkosi, isakhiwo esosomoya, itempile kaThixo engazange yenziwe ngazandla, kodwa yabizwa ukuba ibekho nguThixo, ukuze ubungqina bukaThixo, ilizwi likaThixo, izithembiso zikaThixo ukuze yonke into uThixo ayithethileyo waba necebo ngayo inokuthwalwa emhlabeni yenziwe. Yiloo nto ibandla lilapha emhlabeni kwaye inkosi yethu yakuthetha ngokucacileyo, ndiya kulakha ibandla lam namasango elabafileyo akayi kuloyisa. Emva koko uthi kwabangabakhe, ndininika amandla igunya phezu kwawo onke amandla otshaba. Kumele sonke ngokulinganayo sikuthabathele entliziyweni ukuba izithembiso zikaThixo zingu ewe, zingu amen, kwaye kumele sibambane nenyaniso yokuba uThixo ufuna ukuzalisekisa ngenyaniso. Kumele azalisekise ngenxa yokunyaniseka kwakhe. Abantu benza izithembiso kwaye kumele batshintshe iingqondo zabo, iinkqubo zabo, ngokuba babengenayo imboniselo. UThixo unemboniselo epheleleyo, akadingi ukuba arhoxise nanye into. Lonke ilizwi inyaniso eluqobo kwaye singaxhomekeka kulo apha kula mazwi kwivangeli kaYohane isahluko seshumene sithandathu sifundile. Ndineento ezininzi mandizithethe kuni. Kunjani xa yena umoya wenyaniso ufikile uya kunikhokhela, anikhokhelele kuyo yonke inyaniso? Yayintoni na? Umoya kaThixo uhleli phezu kwabo bonke abaprofeti. Yonke into bayaziswa kwixela ngaphambili. Ilizwi abalithethayo ladliswa ubumi ngawo umoya, kwaye babekwazi ukuxela kwangaphambili lonke icebo losindiso. Mva koko xa lifikileyo ixesha xa kuqala ukuzaliseka, umoya kaThixo uyabuyela. Kwaye ndithanda ukutsala umdla wenu kwinyaniso yokuba uYohane umlungisi wendlela, indoda ekwakumele yakhe ibhlorho phakathi omnqophiso omtsha nomdala ngaye kubhaliwe, wayegcwele ngumoya oyingcwele esesizalweni sikamama wakhe. Hayi kuphela umoya kaThixo wawuphezu kwabaprofeti, kodwa umoya kaThixo wawuphezu kwabonke abo kwakumele bakhe ibhlorho. Emva koko siyazi ukuba inkosi yethu yazalwa ngomoya ongcwele, yakhawula umoya ongcwele, njengoba kubhaliwe uba umoya ongcwele uya kugubungela ahle phezu kwakho, amandla osenyangweni ayakugubungela. Ngoko ke loo nto ingcwele iya kuzalwa nguwe, iya kubizwa uba ngunyana kaThixo. Ngoko kwafika ukugcwaliswa ngumoya ongcwele. Ngoko ayilobhalo kuphela ileta, kodwa umoya odlisa ubomi kwileta, odlisa ibomi elizwini, owenza inyaniso engcwele elizwini. Umoya omnye owawuphezu komprofethi Isaya kwaye owathethayo ngomlomo wale ndoda yakwaThixo uba kukhona ozoza bonakala pha entlango alungise indlela, laa moya omnye kaThixo waliphaphela ilizwi walijonga ukuze ulizalisekise kwaye uhle phezu kwalowo lo uThixo amsebenzisileyo ukuze iziprofeto zeBhayibhile zifumane ukuzaliseka kwazo. Kwenzeka ngolo hlobo ngayo inkosi yethu. into enye yenzekile apho ibandla lomnqophiso omtsha lonke liphele inkosi yethu yathi lindani eJerusalem nide negcwaliswe ngamandla vela phezulu ngoko ke ibandla elo ilizwi negazi nomoya apho lingasebenza lonke ibandla njengelunga eliphilileyo likaThixo ophilileyo apha kulo mhlaba. Sikuthethile amatyeli amaninzi ukuba akunakubakho malungu afileyo kumzimba ophilileyo wenkosi. Nje kanye njeentloko ithwele ubomi bukaThixo ngaphakathi kuye, sonke ngokunjalo sithwale ubomi bukaThixo ngaphakathi kuthi, kwaye lowo ngumnqweno onzulu wemiphefumlo yethu owenhliziyo zethu, ukuze singathwali igama kuphela kodwa ukuba silithwale kakuhle, ukuze omnye abe nakukubona ukuba uThixo unathi. Apha siyaxelelwa umoya wenyaniso xa usiza uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso, uya kunibonisa izinto ezisakubakho, niya kundizukisa itsho inkosi. Ngoba uya kwamkela kum anibonise ukusukela eqaleni umoya kaThixo wawusebenza. Sithini ngoPaulus? Kuphi apho izitshilelo ezikhulu zafika kuye? Ingaba wazifumana endaweni ethile? Ngesitshilelo somoya. Njengendoda yakwaThixo, sinoxanduva oluthile ngebandla phambi kwenkosi. Wayenokuba nozuko ngezinto uThixo wazitshilayo kuye. Sithini ngoYohane kwisiqithi sasePatmos? Wathi, ndandikumoya ngemini enkosi. Kuso sonke isigaba sebandla kumyalezo siva kwakhona kwakhona emva kokuthi lo unendlebe makave ayivi into umoya uyithethayo kuwa amabandla. Ncwadi yokuqala uTimothe isahluko sesine umqolo wokuqala uthi, ngoku umoya ucela kwangaphambili uba kumaxesha asemva abanye bawukumkela ukholweni bevulela amathuba imimoya elukuhlayo nemfundiso zedimoni. Umoya uyaxela. Umoya wawuphezu kwabaprofeti, wayiphezu kwabapostile, uko phezu kwebandla, wayiphezu komzane uBranham. Umoya ungcwele omnye kumele uhle uze phezu kwethu sonke, kumele usikhokelele sonke kuyo yonke inyaniso. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye bekumele ndicinge ngakho nje. Ithi apha kwincwadi yesibini Korinte isahluko seshumi elinanye umqolo wesine, kuba ukuba lo uzayo avakalisa omnye uYesu esasingazange sishumayele yena, okanye ukuba nithe namkela omnye umoya enaningamkelanga wona, okanye enye ivangeli enaningamkelanga yona, ngaba niyatyapha ukumnyamezela. Ingcinga endishukumisileyo xa bendifunda elizwi ibile ngevangeli enye ngomoya omnye kunjalo siya kusebenza okuya kwakukho ebandleni ekuqaleni. Ukuba kushunyayelwa ivangeli eyahlukileyo oko akufani nevangeli eluqobo ngokumoya wahlukileyo lo osebenzayo. Ungasebenzisa ukuphindaphinda okufanayo uzihombise ngezibhalo uvela phezulu kuye zantsi akuyi kukunceda nakanye. Umoya ungcwele omnye kaThixo owawukunye noPetros ukunye noPaulus owabazisayo isitshilelo sikaYesu Kristu kunye nevangeli inyaniso kumele kwaye yaba nabo bonke abo banesitshilelo esinye sikaYesu Kristu nevangeli enye. Umoya omnye uya kusoloko uqhagamshelana nento enye enoqobo lwayo kuwo umoya. Bakhona into evela kuThixo ngokumoya kaThixo uya kukhapha ukuvela ekuqaleni yesipheleni ngoko bekumele ndilandele apha kakhulu pha ngokuba ndilandela iqumrhu lebandla pha eBritain into eyaziswayo phaya kungekho into ebhekisela kwizibhalo ezingcwele. Intshukumo enkulu abantu apho balahlekiswe khona usukele ekuzalweni bathi bafikela ekufeni asinakutshintsha kodwa singaliwanyusa phakamisa amazwi ethu kwaye kumele siwaphakamise ukuze uThixo athethe nabantu kanje kwakhona. Paulus ucacisile wabhala apha ngoba ubakhona ozayo ashumayele omnye uYesu esasingashumayelanga yena namkela umoya owahlukileyo kulo namamkelayo kanishumayela uba uYesu Kristu bethelelwe kunye nawe nenyaniso yonke ngokwiziphumo iba ivangeli eyahluke okugqibeleyo uze ingaba bekubuhlungu kakanani na kule ndoda kwaThixo uba ikubone konke oku ngexesha layo. Kwesinye isandla wayekwazi ukuthi ngokubona ekwangaphambili athi oku nokuya kuyakuza kube kwimihla yokugqibela kwaye phamba akwazi kwakumele athi phakathi kwenu kuya kuvela abo bawuzisa imfundiso ezingayi kuvumelana naleyo yaziswayo. Ibiyintoni? Ngesaquphe yayinge kokubona kwangaphambili ekupheleni wajonga wabhalela amaGalati kuthubeleze abazalwane bobuxoki ukuze bazokuhlola inkululeko yethu kuKristu. Kuzenzo isahluko samashumi amabini mhlawumbi isahluko samashumi amabini anethoba namashumi amathathu wayebonakalisa izilumkiso nakwezinye iindawo ezininzi. Mandigxinise into enye ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam. Imbewu yenyaniso kaThixo iyakuva ilizwe liyinyaniso likaThixo liyakuba nako kutyhiliwe ngomoya ongcwele uyakushiyeka ezingisa elizwini athembele kuThixo eqinile elikholweni kuYesu Kristu inkosi yethu. Emva koko imfundiso sinokuvela kuwo onke amacala, hayi kuphela bazivuthele njengomoya kodwa sigqume njengenkqwithela. Umntu othe wagcwalisa indlu yakhe ngokholo etyeni lesityhilelo sikaYesu Kristu uya kuthi ngokwento ethethwe yinkosi yethu okwakhe apha shekimile, kuthi nangexesha xa zinyuka inkqwithela ivuthuzela imimoya amanzi etshayela yonke into, uya kuma eqinile ngokuba ufunyanwa eqinile kwiliwa elingenakushukunyiswa apho yonke into igqamba isuke. Yanga inkosi ngasikela onke la mazwi axabisekileyo ize nengcinga kuthi yanga kungakhula iminqweno yethu ukuba libandla elo uThixo anokuzukisa ukwakhe ibandla, apho ilizwi lakhe lingabekwanga kuphela phezu kwesiphatho sesibane kodwa apho yena ngokwakhe njengoba kubhaliwe anako kuhamba phakathi kweziphatho zesibane ezisixhenxe. Kwaye ukuba inkosi ihamba phakathi kwethu akayi kuzishiya engakhanga nqinelwe, uya kunika wonke umntu into esiyidingayo. Emva koko singathi njengoba yena ukwakhe athe andiyenzi okwam imisebenzi kodwa nguba ohleli ngaphakathi kum nguye oyenza imisebenzi yakhe, uThixo uyaqhubeka nomsebenzi wakhe. Ibandla likaThixo ophilileyo, hayi imonument efileyo kodwa ilungu eliphilileyo zelwe ukutsha ngelizwi nangembewu kaThixo bekwe phezu kwalo mhlaba ukuba abe yinto eluzukweni lobabalo lwakho olidumileyo. Nabananga alidumisa ubabalo lakho ngemisebenzi kodwa kumele kutshilwe ngenyaniso. Ngamazwi wonke umuntu angathetha shumayela athi inkosi ithi kumele kutshilwe ngenyaniso, kumbe angakuthetha ngelizwi athi inkosi iyaphilisa kodwa oku kumele kutshilwe ngokwemisebenzi ngoba unguye akakwazi ukutshintsha. Kwaye kumele sibe nakungafihlisi nokholo simthabathe elizwini lakhe, asiyikuthabatha zintshebelelo. Usenzile wena isithembiso, awunawo umsebenzi wokuzalisekisa isithembiso. Yena lo wenza isithembiso uyaliphaphela izwi lakhe ukuze alizalisekise umsebenzi wethu kukholwa ngokuvela entliziyweni. Ndicinga kwabaseefesi isahluko sokuqala, hayi incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko sokuqala, apho umpawustile yabhala uPawulos ebizokuba abe ngumprofeti postile kaYesu Kristu ngayo intando kaThixo kunye noSostenes umzalwane kulo ibandla likaThixo eliseKorinte. Ibandla likaThixo, siyaqonda nawe ukuba oku kuthetha ukuthini. Ayilo hlelo kodwa libandla likaThixo. Umzimba wenkosi. Thumele imibuliso yethu kwibandla likaThixo eKorinte. Namhla unokubhala apha naku onke amabandla. Naphi napho khona amabandla kaThixo. Umbuzo uthi ngaba silibandla likaThixo emehlweni kaThixo. Yesu Nkosi yethu yathi, wathi ndiyakulakha ibandla lam namasangwe labafileyo akayikuloyisa. Yintoni na imisebenzi kunye neempawu zokuba zokuxela ezona nkcukacha zebandla likaThixo? Siyazi ukuba kumgca orhabaxa khona imigca emibini yohlelo, ngokubini babethwale eligama njengebandla likaThixo, enye abakholwa kubhaptizo lomoya ongcwele, abanye bangakholwayo. Kungenjalo umahluko awukho mkhulu kakhulu, kodwa nditsho negalelo legama, igama leBhayibhile okanye oko kusetyenziswa kwizibhalo ezingcwele akusebenzi nakanye kuthi ngaphandle obuThixo ngokwakhe. Uthwala ubungqina ngenyaniso yoba thina silinto alindele ukuba sibe yiyo, okanye wakwazi ukwenza oko kuthi thumela imibuliso yethu kwibandla likaThixo intliziyo ethandekayo. Bazalwane nojaji abathandekayo, kumele sikuvumele kugqobhozele kuthambo nomongo wethu ibandla likaThixo, ibandla lenkosi, ibandla lwamazibulo ababhalwe ezulwini abamiselwe ukuba balibone uzuko likaThixo. Iqhubeka apha, kubo abo bangcwalisiweyo kuKristu Yesu abizwe bababe ngabangcwele konke sebekwenzile, sibize igama likaYesu Kristu inkosi yethu kokubini konke mihla yemihla neyure. Ubabalo malubekho kuni noxolo oluvela kuThixo uYise wethu kunye nenkosi uYesu Kristu. Kumele sizibalele phakathi kwabo ababize egameni lenkosi yethu Yesu Kristu yonke indawo. Asizibaleli thina njengabantu abafikeleyo enqakwini, kwaye singathetha into enye. UThixo ufake umnqweno phakathi kuthi ukuze sibe yile nto afuna ukuba sibe yiyo. Kwaye ukuba sifuna, ufuna sibe sekuzibonakaliseni kwakhe, sibalele kuthini inkosi iya kuba nebandla elingenambamba, bala elingenambimbi ngemini yokubuya kwakhe, ibandla elingumtshakazi njengoba kubhale kwizibhalo ezingcwele, ibandla elingadibana naye, elingenabala lingenambimbi. Elukholweni singazibalela phakathi kwabo, kuba nathi ngokwethu sibize egameni lenkosi Yesu Kristu. UPawulos wathi, njengathi kunjalo ke nakuni. Wayengafuni ukujonga kuphela ngokwasesixekweni kwibandla, kodwa wayenjalo kwelathuba ngokunjalo nako onke amabandla la uThixo abize abantu ukuba babekho wenza ebantwini lo anakumxolela lo uxolelwayo nalo uthe wabanamava ngokubuya kwakhe yangu uThixo othembekileyo angenza abantu abanjalo ukuthi waxelelwa umqolo wesithathu ubabalo malwande kuwe noxolo kokubini kuyakuba nathi uba sithe samkela ubabalo sinayo sinalicebo likaThixo entliziyweni zethu ngalo ukholo kuYesu Kristu sifumane uxolo kunye noThixo kwaye xa oluxolo kunye noThixo lugqobhozela kwimiphefumlo yethu intliziyo iyavuya kwaye iyagcoba umoya kaThixo uhlola zonke izinto uthatha ilizwi elibhaliweyo kunye nezinto ezazisakuza azazitshile ngexesha xa uThixo efuna ukuzenza zaziwe kwaye kumele sibulele ukuba oku kwenzekile kumhla wethu oko bekwixesha elizayo phantse kwiminyaka engamawaka amabini ekuthe kwabakhona kwaye uThixo uthe walitshila icebo lakhe kuthi ngalo ubabalo yanga umoya omnye kaThixo wawukho phezu kwa bonke abaprofeti nabapostile ubekho phezu kwethu kwaye ngenyaniso watshila kuthi umoya omnye oluqobo wevangeli ongamandla kaThixo kwaye yanga ngatshilo okunjalo uYesu Kristu kuthi ngendlela enye nje ukuba watshilwayo kwabangabakhe kwelaa xesha ngoku ukuze umoya nevangeli noYesu Kristu bangafana ndiyathemba ukuba niyakuqonda ukuba kuthetha ukuthini uba ivangeli ishunyelwe ngokwahlukileyo kunasekuqaleni kuba kushunyelwe uKristu owahlukileyo kwaye izigidigidi zenza oku namhla abakwazi kodwa bayakwenza abangabantu abanomoya owahlukileyo umoya oyingcwele omnye uyakushumayela into enye avelise avakalise usithile lesinye sikaYesu Kristu namhla njengoba kokunjalo ekuqaleni kuThixo akukho kutshintsha dumo nozuko lubekho kwigama lakhe ndiyakholwa intliziyo yam yonke ngako oku ndithanda ukuvala ukuba umoya kaThixo uthe watshila uYesu Kristu kuthi ngendlela enye njengoba wenzayo kubazane bethu ekuqaleni kwaye ukuba umoya kaThixo uthe watshila ivangeli enye kuthi ivangeli yanaphakathi ngendlela enye ngoku ekupheleni njengoba kwakunjalo ekuqalekeni kwaye ngowona mqondiso ocacileyo lo ahlolwayo kwaye kuthe kwaba neziphumo zokuba ngumoya ngcwele nomphi na omnye umoya uyawuthetha zonke izinto ngoKristu ngokunjalo kodwa umoya kaThixo ukhokelela kuso sonke isitshile sikaYesu Kristu uphila kwivangeli enye kwaye kuba siyaqonda ukuba kuthethe ukuthini oku ngayo yonke indlela sixele nje ngokuthobekileyo uba uThixo sinike ingceba malibonge igama lakhe alika malibonge igama lakhe amen. Masithandazeni bawethu osemazulwini, ndikubulela ngenzulu yenhliziyo yam ngakho nje ukusebenza uqinisekileyo komoya wakho nelizwi lakho kunye nebandla. Nkosi, ndiyathandaza ukuba singavumelana nelizwi lakho ukuze umoya wakho ube nako ukusikhokhelela kuyo yonke inyaniso, ungqine lonke ilizwi ngendlela eliyinyaniso ukuze wena uzukiswe indumiso nembeko kulo igama lakho. Amen.